chimanya ebintu byasobete mwikiyo ekintu mukwano kwekiyina amaanyi so tekifunirwa tritimenti bakwekazanda bikabaka posirifiti mikwano gyebiro bino nze kyankubyetiisa gyebya bibi yabivuddemu asinga nze kale yali amaze bwanga ngebyo ebyalaafu nabiwere wange nevumbe kyanawudde oganza omuntu oneyeyisanga kakiti ipingizo nyiganyiga nkamase nzize ku kyagi ndifaya amaze okgewa laafu ze banyiga muloofu ebyo byagwawo ensaluna zibuseo kati bipingi tezimala bbanga bali ku furasing ngeri ya simu kwegaziwa nti olw'okuba judisi walinyiga erya leediyo lyekubasole bipingi zimazemu n'amaanyi kandeke kanyige ku lya redi byese babipinzeko mumala wengumye tadekoloko nkumwe bino bijje mu fyusi wambaka wamanetaze sori kwepowa
Sorry, quick boy. Be pinky, see my semi-damn money. Can't get it.